Listening to the African music mix on The Voice of America.
For thought and good for your feet. The African music mix on The Voice of America.
Thank you. banke boge. Mono mebo bebo sete yita kende edinda. Ngena 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 unga momena. Sela wanu wede batu mbino. Mwana mboka.
African music from throughout the continent. The African music mix on the Voice of America.
On y va, c'est parti! Freddy Papa Mukuluku. S'agit ailleurs, nous on prend pour faire concept. DJ Lewis, c'est très très fort. On y va, Agrippa, 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 on se traîne, on bouge, on saute, on descend, on descend, on descend. À faire suivre. Hey, y'a niqué ça, ouais. On y va. Gris, gris. Allez, grippa, 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 grippa. On pousse, on pousse. La souplesse dans le corps. On tourne, on descend, on descend, on descend. Je souffre. Oh, Carlo Bemba, depuis Paris. Allez, j'en vais la gaboudou, bagas, ma bézade, la gala, ma boudou, bagas, grippa, bien, je dis, sois des corps. Grippa, bien, je dis, sois des corps. Je crois pas.
Ah, papa. What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Tena track redioni hata kwenye TV haunioni na jina haliendi chini najua unashangaa hata mimi sijui kwa nini jonge nipenda kanisinge kwa star kwa sababu sio handsome wanasema ungekata mimi ni msanii na ndio maisha nayoishi sometimes sina kitu lakini nakuambishi nikipita manukato wengine wanaita marashi sio ya Pemba bali ni harufu ya Gucci kila kitu ni original na ngara kuliko tochi kwenu mimi ni mpaka ndani sebleni cheni kubwa shingoni na hereni huku na huko masikioni na nashanga mamako haniti tena muhuni nasikia litoa chozi nilipoingiliwa na gani jonge nipenda ningelosti niwe fukara aungeniona sidili na sifai kwa biashara mimi ndo sugu hautapata mwana bora asikwambie mtu kitu mabitozi na matumi kwa natuwa na kitu kiweze geji kwa chini ndo wana vyo chini unastahili kilicho bora ni lazima uwe makini sema nikuite nani au kwini kama dorini niambie utanipenda kanisipo kwa star na kama siku ntalosti na nikikosa chapa talk to me now
Yota nipenda mini sipo ngara Yota nipenda mini kiwa fukara Yota nipenda Au ni yota nipunda Yota nipenda mini sipo kuwasta Siku nimechacha mini mekosa chapa Yota nipenda Au ni yota nipunda
Bado nina mashaka kila kunapokucha hawa nilionao ipo siku wataniache wametulia wameficha makucha nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha wananichora kila ninachofanya nikiwa nao pembeni wananisonya si wasichana si wavulana watoto kwa wazee mazee kwa vijana niko na kila siku bega kwa bega hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga kila sentence mwisho ni kweka ga mfano alikula nasema alikula Hata siku za kazi sisi kulabu Sisi ni raha tu Hatupendi tabu Rafiki zangu kwangu ni ndugu zangu Domana na shana kila kilicho changu Lakini je tutakuwa pamoja Siku maiti nikianguka moja kwa moja Mtani hug au mtani tus Na kuniona moyo ni mwenu sina nafasi je Mtani paishima kama zamani Kipidi hicho minangara jukwani Mapomota je mtakwenda hewani Japo kunisabai au ndio bye bye
Juta nipenda mini zipo ngara Juta nipenda mini kiwa fukara Juta nipenda Au ni juta nipunda Juta nipenda mini zipo kuwasta Siku nimechacha mini mekosa chapa Juta nipenda Au ni juta nipunda
Leo, leo, leo Nataka majibu kwako Na ukweli wako Jibu kwako na ukweli wako lady
Jota nipenda mimi sipo ngara Jota nipenda mimi kiwa fukara
And now another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on The Voice of America.
ya se tende, oh Dios te amo. Vos sorris, dame esperanza, como te chega.
The music, all the music, non-stop on African Music Mix.
We'll be right back.
want to hear, chances are you will on the African Music Mix on The Voice of America.
I roko taisuli iroko wesa ajib ajib adunya halata الدنيا حالته
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Bujuiska baliu, bubi bisinti du kukaju, pusinta songa manga song.
Asonga songa songa manga song. Asonga songa songa manga song.
Bugarandesa idikanga, bujuis kabaliu, bubibi sinti duku kaju, musinta songa manga song.
Asonga songa songa manga song.
Eh, hey, asonga manga song.
Asonga manga song.
VOA News is always at the tip of your fingers, 24/7. Visit our website, voaafrica.com, for the latest up-to-the-minute news.
voaafrica.com.
voaafrica.com, your trusted source for news and information.
Mwasambane kutakinga mwe kurolesa chave mumira mwishi mwatatikane kupauda murekita koti vana kai washale mpindi inono wepo wala tatikane kusangwa no handbag wavikamo wevo neva maskala washala pechave mpindi inono wepo ule tatikane bediki wamaniki wane miromo wakulependa wepo pantwinki to wepo na kadia yo yaboneka koti attraction wasenda mu bakulu wepo ukumfa chave amawiro ya wepo la ya luxury life. Pachero kaipitiro omunshi wakuntangire wewe taunga uvomtya pole bomfyo wakulukunguwe mukulipita na mumarubo mulandwa kule kitaiti shem ulishani wewe sendeni chito yumwasendere mwebo nangu kupanga mafu mwebo kayapangeni chave haikono kule kitabo combination ne bakalamba mwebo mulikindike mwebo twapapata mulishani realize your dreams and your future. Mure kitene kuposinga mu street nga mwapita abani kebo nseka batatu
kutemwenda lama abalumendo mambi investment ne mumelando no wow instant ya kupa nobody wenda bale upa kutemwenda lama abalumendo mambi investment ne mumelando no wow instant ya kupa nobody wenda bale upa
na mwebo tekoba kweba kushuta chave avani kemwe na mweba kalamba mulifire mwali chindika chana zikwebo kweba tukufirwa mwebo ni passport ukulefa ya nevani kemwe mule kita depriving ya nkecheshi nono ama teenagers taba kwa tepo nevantu wa kufire vale kula navo maona ula kalenta ambi mwebo ne mashemu mwebo tamukwete mulishani vale keni avani keba ikulireba konkanyepo ne makalia just because mulikwete hard pocket mwebo does not mean ukweba mwingashita ne mwebo avani ke. But again, anybody could be them attraction, you would quit. Conca, you need my business here, and why can't you put a track to Tony Kemwe, Murukutona will a few. Murishani Mwe, Shungurkeni have a series, his degree, the Murishokuno, Mana Dizanga, we know, we know. The Quebo Quebec just because maturity fits on in Shumwe, Makurekitom Salula, Musango, we indicate anymore.
Uchepele pakati kavakalamba na vana Picho no mchishi uchepele pakati kavakalamba na vana Mwasendo wanda uwa kwefiadi Umwalalala na kwe Ukwavula denso ni mayo kwena muletu sevanya pinto mchita Ukwavula denso ni kwena mayo muletu sevanya pinto mchita
Kutemwenda lama, avalumendo mambi investment.
ina mambo. Kweli ina mambo. Dunia ina mambo.
Hi, this is Eric Quinina, and you're tuned to the African Music Mix.
Life.